dajimsafi.com
pampunyaga yeyo ayasasa
watch it
leo mnambeshi nipo na issue. Well, it's your bendy buffer sky pigger.
Sacha.
Mungwari ya juu ndo katumba odongo. Si wote sawa tu ira tofoti michongo. Sirare baria amkatonde matobo. Kirara tarariwa nategemewa bongo. Basi tuamke maisha mpera mpera mwamba tuamke maisha mpera mpera basi tuamke maisha mpera mpera mwamba tuamke maisha mpera mpera amka mchaka 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 tembea kwisaka saka 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 ukizipata potea minata nae natatadata pesa ikiongea kamkwaju umesha kata chapa rapa inakungoja sera tondoke maisha mpera mpera nunda tondoke we maisha mpera mpera na matondoke maisha mpera mpera nunda tondoke wewe maisha mpera mpera mama anta maisha mpera mpera kuzuba kushanga maisha mpera mpera mama anta maisha mpera mpera haina kukata tamaa maisha mpera mpera na kwenye kufosi michongo sirete rongorongo bari ya chawoga kuchakarika kama tufesi kafosi amerudi na dongo manisho rudi na mboga kutwa kuangaika kama una michongo mpaka watoto wadongo atakuzara umjomba sogope kufa sasi bora uwe mbogo kama were were wibongo na piga bunda kasi yoya amka ukafosi era vipi bichi boy sambona unarara sera bira kufosi utoboy sobongo kwa mandera machizi atupo irara ujikuteri ndera haposikia koru amka ukafosi era vipi bichi boy sambona unarara sera bira kufosi utoboy sobongo kwa mandera machizi atupo irara ujikuteri ndera uya mwamba tuamke maisha mpera mpera nziki tuamke wewe maisha mpera mpera teko tuamke maisha mpera mpera mama tuamke wewe maisha mpera mpera pombe zake zubwa na melewa na pesa ndo chanzo kuipata gekewa mda ote mawazo ye kama kaonewa hata kama amnazo ila kashelewa minachumia juani natumia kivurini vipi bwana furani mpaka leo bado upo singizini amka mchaka 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 tembea kuisaka saka 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 ukizipata potea aminata nae natatadada pesa ikiongea kamkwaju umesha kata chapa rapa inakungoja amka mchaka 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 tembea kuisaka saka 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 ukizipata potea aminata nae natatadada pesa ikiongea kamkwaju umesha kata chapa rapa inakungoja walambeshi wanakombia banka sola kulitumia domana mchumba kitaka dela na mshonea gunia ni kama shetani kompa lifti kwenye gari ya Yesu upako tu wapa uwapake
watch it twendencho tuluke wote oya twendencho tucheze wote hapo twendencho tuluke wote haya twendencho tucheze wote he kama mtafutaji njo jona noti njo jona pesa njo pamba na njo wana kwa debe njo charazi njo victoria njo joana sibagi njo la 14 njo masimeni njo oya shina saba njo wana mesu njo gojambazi njo na kibabu njo tucheze kama mnanda kama mnanda unaruka kama mnanda kama mnanda wasinko kama mnanda kama mnanda wajibunta kama mnanda kama mnanda udimanyira kama mnanda kama mnanda wemsodoki kama mnanda kama kapteni magushi kama mnanda
Sacha Mr. Zombie waoneshe anakubali sana mwanangu tufasi babamu
nakubali sana boss, kare wa kare wa boss. Na konde boy Mubali Rasta Jeff Montana na Jeff wa chafuki dinya machanda Jordani wa utawara Luka show mse wa show Kabeda Ruzonga Hassan Msera Na mabari onyewe Wataftaji South Africa Wanangwa Blamfontein Wanangwa Charazi ya Mobu Wanangwa Victoria Amigo Wanangwa Jonas Bar Wanangwa Debeni Maniga Wiz Chimbri Boka Wee
Wee Soy
Kuangwa makali kutoka kwa DachiMsafi.com.